sitele khaya kiya sondela kusona yafike khaya isindaba esingisitele khaya kiya sondela kusona ngiyoba bone khaya Mina ngisaye ekhaya Mina ngiyolala ekhaya Namhlanje ngiyodla ekhaya Namhlanje ngiyodla ekhaya
Yeah.